Naba bafana bangisela nengugumo bafika la ke ngibagaya ngebeef bathi basabo bomnyama ngibasela nenkomo yemnyama bavula amasango vula amasango ngingene fike ngekhathi ngiwisa amatende matende angifuna nganene nofuna lesicapha ngithathe lo cash bahamba bazupa amafans bajaba amafans bathi bafuna professor mbona niproducer the king bathi bafuna wakubona lefaka lokushisa manje ngibafake lokushisa heaven on earth manje ngibafake lokushisa uzobona mangifika fasa amakopo ngiyashisa Tetin creepy mic, who's a bonus that went there, I'm a same.
Hey, got no talk, got no energy. None of these niggas who fear me. Most of these niggas, they envy me. Ain't entertaining, no petty beef. Ain't nothing but kings in my pedigree.